suna 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 kuredit kuva 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 suna 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 kuredit kuva 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 nakankaka ampurisa muzika yagala kunkaka
ne tata mugambe
nakankaka omukwano omupira nkasuka wabaka
ne mama mugambe
nakankaka ampurisa muzika yagala kunkaka
ne senga mugambe
nakankaka omukwano omupira nkasuka wabaka fukamide buleche mochire sebati nenyamide tontantunsha kugwe kwengumide bagala kutwa ukanyana ye chibalide chibalide chukamoka tonundabe Siti kamonde wanga keza njiribe Omukwano gwaffe teguli chambu kutibe Ate gwonna gugote buli chokulube Okubanga bwenge Owoma supo kira kochirenge Balisi balabo bazibyenga kalenge Tebakunjagaliza era banda genge Banda genge Nakankaka Ampurisa muzika yagala kunkaka
Ne tata mugambe
Nakankaka Omukwano omupira nkasuka wabaka
Ne mama mugambe
Nakankaka Ampurisa muzika yagala kunkaka
Ne senga mugambe
Nakankaka Omukwano omupira nkasuka wabaka Nakankaka Ateto nkaka Kuwe munda nkabye ngempe woze chika Buli kamodi nkakuwe akabuli chika Wojanga tonywe tekwe kwembika Wakuba gwabi sobora Togwa kumusege kumusege Ebyange subura Nanonya gwe malira kebi dagala na kufuna Ekisa nansonyi wakuba yeke ya luona Suna 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 Kuba 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 Suna 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 Kuba 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 Nakankaka Ampurisa muzika yagala kunkaka
Ne tata mugambe
Nakankaka Omukwano omupira nkasuka wabaka
Ne mama mugambe
Nakankaka Ampurisa muzika yagala kunkaka
Ne senga mugambe
Nakankaka Omukwano omupira nkasuka wabaka Fukamide Buleche mochire sebati nenyamide Tontantunsha kugwe kwengumide Bagala kutwa ukanyana ye chibalide Chibalide Nakankaka Ateto nkaka Kuwe munda nkabye ngempe woze chika Buli kamodi nkakuwe akabuli chika Wojanga tonywe tekwe kwembika Kubanga wenge Owoma supo kira kochirenge Balisi balabo bazibyenga kalenge Tebakunjagaliza era banda genge Banda genge Nakankaka Ampurisa muzika yagala kunkaka
Ne tata mugambe
Nakankaka Omukwano omupira nkasuka wabaka
Ne mama mugambe
Nakankaka Ampurisa muzika yagala kunkaka
Ne senga mugambe
Nakankaka Omukwano omupira nkasuka wabaka